Rafiki Boys. And it's a classic. It's another one. Kanyaga, mkanyagie down. Kanyaga, mkanyagie down. Kanyaga, mkanyagie down. Anaki smart, tunamkanya. Leo leo nchaji hamki nyama. Na mkato chenga kawa nyama. Makto anduki kama nyama. Una kismart, you are not my brother. Jesus, ananipa na chotaka. Popote endapo mina mfuata. Shetani tabidi umejikata. Ukikam niko fit na kuu. Saitana tuna mkanyagia down. 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 Saitana ananipenda. 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 Bifatibo. Alinipenda, nijerete mbaya, akazitenga. Wacha nizitoke, kwake nazikwenda. Forever ni yeye, mimi napenda. Leo ni leo,
lazima nikomeshe.
Leo ni leo,
lazima nikomeshe. Kanyaga tuna mkanyagia down. Kanyaga tuna mkanyagia down. Kanyaga tuna mkanyagia down. Aniki smart tuna mkanyaga. Kanyaga tuna mkanyagia down.
Satan, who is in the factor? You're gonna test. Open in the choir, let you say, you're not done. You keep a come choir. Jesus Christ is my desire. No, 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 no. Satan, who is in the factor? No, no. Satan.
Moto, shetani tumewasha moto. Lazima tukuchome bila uongo. Moto, hapa tupimi moto. Moto, moto, moto.
Kanyaga tuna mkanyagia down. Kanyaga tuna mkanyagia down. Kanyaga tuna mkanyagia down. Aniki smart tuna mkanyaga. Kanyaga tuna mkanyagia down. Kanyaga tuna mkanyagia down. Kanyaga tuna mkanyagia down. Aniki smart tuna mkanyaga.
Big Records.